语言。
Yeah.
My name is Chilewan.
I want some
African real body skill. The polar.
Nangumalande, ichoche na Chileule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse. Apali ponse, beta kankoma o.
Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Ngama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Ngama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Twalibelela, 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 twalibelela tuto haikala. Vale que nanguba ponte, ni owa ishiwesho nabana basonte. Nanguba wata pali ponse, taba monense kotuipe la jonse. Bakula choro mafetewa, tafiaka popwe twaliba kale mupawa. Ukuleka na diashida tuchapa, ntuichite mikoche suchadi valulanga flower. Nanguna left to lambwesha right, findu fiaba na righty. Jano busu matamafula maeki, twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nangu malande, ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponse, nishita yonse. Nangu baponte, tababonde fyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse. Pali ponse.
Muti mefio karipanga taudinia. Nangu fiko senshiku watapona fia. Tushila fielesa promise kuwa sincere. Limola nkalifia no muti mawakalipa. Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa. Tapa kokola na dabwa na kufuluka. Ndakuele loli wate chocho na iluka. Bafuwa atuka ileke koni simenti. Nga abomba ila kose lako. Fia vikalesa pa monoman puta sanda. Pakobu shikutu kaleka na kumanda.
Ichoche na chili ule, chakula kusebanya fya pali ponse, nshita yonse. Nangu baponte, tababonde fyombona, akasembe pakube yanse ndan yonse. Pali ponse, beta kankoma o.
Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Ngama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Walibelelo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Kama mwona tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Twalibelela, twalibelela, twalibelela. Twalibelela, twalibelela, twalibelela. Rich twala, pachirila bombwe.